ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e Fulfulde.
Alkamisare nogay goo lewru avril hitande 2016 jeena yamde sokkiddo studio tamani miɗe tawa e les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jottinono ɗo kabaruji ɗo Oumar Way Gallo. Sakiraɓe on compétitivité kamɓe soldat sen France tatonɓe mobile mum e yaɓɓuno bombore le saha leydi meɗen ndi holli tawede wattu jonoɓe naɓama le leydi France ndi koɓe jotti ton ko ɗuɓe jettama sanne wakkande ɓe jettitede ɓe kollitiwide kanko hoorejo leydi France ndi o kañu hoorejo leydi meɗen ndi ɓe fo eɓe gonno toon. Micciteɗen wiide ɓeɗo yimɓele ɓe nantama ɗiɗo yambereji du gaɗama ton on ɗo wattu folitinde wiide cay ley puɗɗoɗo yontere nde majjere mawde waɗino ɗum won to kidal to fewtude e ministre ma kañe armé Barkane. Ko honjotoɓe woɓɓe kolitiwide lehen sa ƴeewi ndeɗo majjere wonko suuɗi caggal muɗum. Wattu joni o kanko keƴaɗo walde nations jini kuminiɗo haɓɓude hono soɓɓami fa basiji gaɗi ley leydi ndi bonandaji gatteɗi fewde e rewɓele ɓe hollita wiyde omo wonno ley leydi meɗen ndi. Kanko moɓe noddirta Zeynab Hawa Bongara o hollita wiyde o yehino ɗo wonle saha leydi meɗen wakkati joni o ƴewtiki hono ɗiɗo golleji gorri toon. Walde police ŋaɓe rewɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi ɓe gondi e wattude koyɗe mabɓe wattu joni faɓe ƴeewyallah hono ɓe famminirta jama o hono sariyaji gonɗi ley laawi ɗi le majjo holli tawede temeɗe jippi keña ley laawi Bamakouɗe ɓe gondi hokkude jamare nde hakkillaji lobbi. Sakiraɓe ɗi wono sembe kabaruji ɗimin jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Hollitinde wi ɗum wono kamɓe soldat sen france tatton keddiɓe ley saha leydi meɗen ndi ley sappo e ɗiɗi lewru avril ƴaɓɓinon du caggal ko mobile mabɓe guel yaɓɓi toon bombore nde ko hollitama wiyede ɓe nantama ley leydi france ndi nde ɓe nanta toon nde du ɓe jettama toon sanne kanko hoorejo leydi france ndi o françois hollande ibrahim boubacar keyta ɓe fo eɓe gonno wattunde ɓe gonduno e yettede nde fa keɓen famtade keɗe mouhamadou sama sekou.
Hoorejo leydi france holliti wiide soldat sen tatton ɓe hokki kala ko jogui noon fa yettade yonkiji mabɓe wakkati nde o dari yeeso tewuji hedduɓe tatton ɓe woni ko holliti kasen leydi kiyankako mabɓe fa han e ley safagol makko. Hoorejo leydi france holliti wiide ɓe naati e fedde Barkane fa ɓe faaɓoyo leydi Mali jiɗɗo leydi mabɓe ley kabaru ndenago muɗum wakkati ƴaɓɓi noon feccere mum fuf ana wonno ley juuɗe yimɓele sattinɓe diina. O holliti ɗum wiide kabaru ndenago ɗeɗo leyɗe yo haaju leydi france noon saabi kamɓe ndenti wayɓe. O micintini ɗum bonandaji gaɗɗi ley lebbi cakkiti ɗi ley leydi france e ruunde afrique. Omo taƴori ɗum wiide ballaji leydi france ɗi nafi sanne saabi ɗi ɓuyti doole guɓe sattinɓe diina ɓe yimɓele mabɓe ɓe fuf sakike kaki mabɓe gollirɗi e kaɓorɗe kewɗe bonnama. Caggal ko sefima ko eko o jooti yimɓe galle mabɓe ko woni ko françois hollande totti hedduɓe taton ɓe teddengal dow inde ɓiɓɓe leydi france fuf. ɓeɗo soldat en taton hedduɓe ɓe adan jeeya noon e ley fedde temeɗe joyyi e sappo e go'oɓo tren doxon.
ɗiɗo yambereji gaɗi caggal le puɗɗoɗo yontere nde nde majjere mawde waɗno to kidal to ndeɗo majjere nde waɗi ɗum woni ɓe gaɗi nde fewtude e armé Barkane armé français o kañe ɗum woni ministre le majjo honjoto woɓɓe kollitiwide le hen sa ƴeewi wonko suuɗi caggal ndeɗo majjere saabi nde won yimɓele woɓɓe kasen antoɓe jiiɗa talkude jaam e deƴere ndu le leydi meɗen ndi ɗum e tawede fo ɓe kollitiwide sa ƴeewi ɗo Mali ɗo won jiɓɓe ɗum woni hoɓɓe gomɓe le leydi meɗen ndi jaade ɗum woni kamɓe armé français gomɓe ley nokko o hollitiwide du banggue goɗɗo yimɓele woɓɓe antoan ƴewtira ɗum woni ɗeɗo armé yitere wonde kasen saabi nde hollitinde wiide wakkati joni kidal heeƴanama sariyaji e kohe muɗum. Kanko noddirteɗo Souleymane Drabo yo jeeɗo kabaruji keɗe ko haali dow hen do fojjitago Mouhamadou Sama Sekou.
A mon avis la ville de Kidal
e hakkille am ngalnure Kidal yo kabaru hertandu ley leydi Mali ndi si yimɓele fof ana gondi Kidal toon guɓe kaptoje siniɓe talkude deƴere ndu ana toon fedde ansardine nde iyadda gaali mbañowo talkude ndu ɗum won toon. Mbiɗe milla jaati woɓɓe deƴere ɓe gonni landinɓe e ley fuɗɗoɗo yontere nde majere imminde baasi ley ngalnure Kidal nde ma o anda ɗum wiide wona ɓiɓe leydi ndi fuf goni ɓe gondaka e faaba fedde Barkane o. Mi taƴori fayso maggal paɗiɓe leydi Mali ɓe landama ɓe jettan sanne golleji fedde leydi france ɗi saabi soldat en leydi france ɓe ana andi ko waddiɓe. Fedde Barkane woni lontide fedde serval nde miɗana waɗande ngallure kidal jogolamu kertaɗo hande o sifa hono ni fedde Barkane rondi ko metti sanne saabi wakkati joni o ɗum laatima hunde ko fay goto anda no ɗum jogorto.
Sakiraɓe ɗo mbawi nettiri mijojo moɗo e hellamen bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal. Kanko keƴaɗo walde nations unis ƴewtotoɗo hono saɓami fa basiji ɗi gaɗi bonandaji gatteɗi fewde rewɓe hollita wiyde on wonno ley leydi meɗen ndi moɓe noddirta Zeynab Hawa Bongora o hollita wiyde o yeehi ley saha leydi meɗen ndi wakkati joni o ƴewti kono ɗiɗo bonandaji gaɗiri toon. Guɓe ɗum woni gonɗo ley leydi meɗen ndi ɓe noddirta AMD as ɓe koltiki wiɓe kollitiwide wattu jonoɓe beltiki ley ɗiɗo golleji sanne ka ɓe mbi sariya wawa yaade caggal muɗum fe sina sariya waɗe soko halte fo haale ley leydi meɗen ndi. Keɗe kanko noddirta ɗum maître Mouktar Mari ko yo hoorejo walde AMD as nde ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
C'est difficile difficile d'aller
soni sariya gollaka ana tiidi kawral wada mi hokkan on misali goto joni so won chamdo do biyan debbo tiagal dum ndara yo mi joomu min jodo wadde kawral to anda wida dum newaki ana tiidani fay torrado so aron jidi bernde yimbe buuba e hadde metti goddi dum jaata tiagal golleji sariya so sariya gollama denno ko hala yafondiral waabi haalede so ni dum yebama leelidi malindi golleji di fu lato mere sabi metti di beeda mumudi kabaru kaldal e kawral gal wadan so yimbe le wobbe wasa jukkede so sariya gollaka kay lato hononi leedi malindi untani hore waydi sari
la culture de l'impunité
ko han latade golle yimbeele golliroobe juude leedi meden dibe kollitiwde iyo mo abamino dido sariyaade an yaha duubi didi nyaloom hande o le majjum be ngadi kawtal mabbe do bomo ko do faabe dioto yalla hon dido sariyaaji gonde e yarde yeso kanko don directeur iyo mo communido kabaru yimbeele golliroobe golle juude leedi meden mo noddete el meddi ag hamati o hollitiwde sa ewi gol do landol wakkati joni dum waawi nabud dum hon leedele meden de yeso don leedele gonde le iyo mo de dum waawi yirwinde golleji yimbeele golliroobe juude be le nokku meden o kede ko hali do hen do faccitago Muhammadu Samaseku
secteur est en plongée
no gollirde juude de jeebiran ni leede de fuf min ngadan dabare no dem baawata gollididde min jewtan pelle kalfnaade yirber majje de e kanyelu jallinyidi baawata hinnaade caddele majje sala gollirde leede e mo de ana kewta darde mun en kawtal gal latu sababu de yara yeso sanne sabi kabaru kebe majje ndenagu majje e kanye e jande e famu majje fuf fum cante hore sala gollobe be ana beedoro ande e yakawere sikwala kawtal gal yiriwnan gollirobe juude be sertare be
et au Mali en particulier.
Bale police ngabe robe leledi meden di wakkar jone be gonde wattude koyde mabbe fa pammina jammare de no sariyaaji datti di gori leledi meden di hollita wiyede alal bare kenende be jippiki le lawi di temede temede le majju fa pammina jama ono hani tebirade sariyaaji goddi le lawi meden di le majju dube kollitiru ko yaata police ngabe temedi do ran gonno e lugogol gondugol e wadede leledi meden di do won leyi anka be kolliti wiide anka aljumar jabbi non de gol do lugogol waddum wodi sababu du sobe nangi hono wakkati jono yimbe ko yaata cappande jaddom kede kanko noddirte da madame Kamara Zainab Walet Amidio kanko non lamido de do walde ko halido hen do foccitango Muhammadu Samaseku
latanto min sababu famminde nortotobe lawidi jon en mobilaji e jon en motoji yobe ngadana hakle sariyaaji lawidi sifabe teddina panoji di miden darrabe dum yobe maranede fawde ko e mabbe e polisaabe e kanya njarobe koyde be gulleji amen beta ko sete jukoje fawde e boppi do lawidi min jalti tan famminde yimbe nortotobe lawidi be andadun wiide lawidi yo fifurba non en fundenti e majji ngal ko polisaabe robe jalti jamma yiltoyaade ko dum nafi jaati sabi mobilaji e motoji luttudi sariya kewdi nangama hono mobilaji di vitruji baleji e kanya motoji di ngala vignetuji
waldinde be noddirte rêve citoyen di Mali wakkati jono be kolli metti mabbe hono leedi meden di wonti e jogirede no ndedo walde be kollitiide bale hala nanane ko yatte meedide chapande jagoma ana le mari wattu jono be kollitiide be ngara wadde do wono golleji kewdi di basi fu wala le hen be biidu be kolla metti mabbe fewde hono leedi di wori nyaloma hande o ndedo walde fa hande be kollitiide be ngaram be tawe do wono majernde system landini bete hande kede kanko noddirte Yakuba Jekito yo kanko no horeje waldinde be noddirte rêve citoyen di Mali ko halido hen do citango Muhammadu Samaseku
le réveil citoyen du Mali est une
final bibe leydi Mali yo dental pelle teme didi chapande jagom hande watta lebi jagom mudun kejabe amen an nokuji kewdi imade dedo pelle yo gollande leydi Mali no lam o jogori leydi ndi ana metti min fa yotti nokku kambar dun min fuf min bami anya hadirdo dun bawde amen dun sendi min e bala keddidi min ngadi ngal kawrtal hande salamiden kumpita jama o faaba amen fewde e majagol fedde CSTM de sartado nyande alkamsare noga e go lew avril wattu 9h do nokku de la liberté do min dentan salade sifa la mort de leedindi salade dun wayde sariya e raful jukkoje e kanye salade jogolal bondo ci dalaji sa leedi men
de la situation du nord notre pays
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
kirabu njurne den jeweelo ne les réseaux ngaji di wakkar jono puddirado segodobe kollitiwidi yambere heegama to wakkar jono musengabe gombe tombebe gondi e famminede faabe jeyal honobe kan tebirade sariyaaji kadde huntande sukabe hore lannibe odo golle walde suudu ecole wondu tondu noddirte IFM du kanyo hokkindiri juure ONG Edigo Mali sey yuta ngartan faado banamba dobe kollitiwi don sukabe jangobe l'école ko yaata temedere e chapande jano yam jangobe classe dido bo don dobe noddirte 2e année holita wed talatar jabbinonde kambe pabirato kaaki jangirdi dido kaaki be kollitiwi de sakkiji ana le hen kayé ngaji fa yotté bikkuji ko bindirta kanyé livre ngaji français et mathématiques ngabbe wodo golle walde humininde le leedi meden di jande bibbe robino hani yarde yeso ñuuruto e garanti minire faado direedo kanko mo noddirta Soumaila Cissé horejo walde noddirta IRD laamido do no balé lustindirde laamu o de holita wede o yehi to direeto ley talata debbe nonde ko mo wonno ton ko do wakkati jono jewtu yiki do won yimbeel makko gombe tombe ciagal mududu yoga e halaji di fu ndo wiki wattu jono no jam e teedere hani wartude le malifu e mangal mudu kaneno yirewere hani wodirta to direeto secrétaire do katte ñalomande kabaruji meede di min jootu sanne heedade heejo jamme hollitinde wittam fa hande kedde heedade honno andirdon no yewtere meden de ana yeso.